chama.
Kwakhethekile lambisa kwehamqo indlala leli ndlela inezidlange yami mfundo okukhulu uqando basesami sidaba maxa befuna ukundanda beqhobela ihambo bahlutshwa indalo lomna ngiqotshwa inkalo impilo inzima ndiyawuva umthwalo ndisentlango ndiphelelwe ngumphako eqanjwe liyilo nengoma endiphilekayo inene kwezola amaphupha wami ndawufika sekwaphulwe ngoba ndidlule ngoba phuthixwa ndifume khona kukude bathi bandigqibile befunga bade belilizela bengqumsela sesibhukamva bade batshongela ugaba libukwekwa kololiwe makhasi onxibelelwano kuvuthi isigculelo khona qingi yocholwa inzima ngokabonayo liyakhithika bangegqitha nandangazelela impumelelo engakhathwa sikhalo todze kunzima ngoba kwabo bekufanele bayandakha kho nkathalo babe kubukungcola indalo
Yeah. Abraham.